It's Kiri Reko one more time, baby. Woo.
Spesa.
Tukitimbaka tumeshuka dripping. Kusu pamba si tunanyuka dripping. Wakiwaka tunalipuka dripping. Wakitaka mtiti kina nuka dripping. Dripping all simu moja kwa toes inataka pamba 26 tall makini kajua na jikubali kagom fukoni na dough kwa chili meja nyekundu kama wachezaji wa mo sura siyo roll no kino ukinigusa muulize Kiri umefanya mistake shida ziliniguza zijani kili zimefanya mistake mida tukuipuza tukua loser tukajimeki squeezy tukitokeza tunavaa OG hatufeki Clubs, wakituona wana clubs Cheki, voko na bazi, tunazipanga very class pass, mchaza tunacheza kwa pass Majani ndo marashi, Nike shoes, Nike track Tumetoka chini kwa miguu, hatushuki chini kama blue Tumetoka chini kama blue, tunatoka chini kwenda juu Ngoma juu ya ngoma, dripping, noma juu ya noma Dripping, snitches wakikunja, tunawakunja mbuzi ya goma Tukitimba katumeshuka, dripping Kusu pamba, situna nyuka, dripping Wakiwaka, tunalipuka, dripping Wakitaka mtiti kina nuka,
Yeah, I'm sipping out of lonely for the back drip sound good and nipper dripping Opens any water go down, no messy Mungu can if I tell shit, man Dapo unge kuwa upo drip kama mimi na nyo unge wani gear watu kama keke dripping Check in my dini, kama na tebea na mgodi Catch up, catch up, catch up, rainy Pia na bangiri za goldi Vili na jiswitchy, switchy, ice Nga, kama reflect, take you a roadi Dripping, ikianza pamba kwanza tuko freshy Kina mwaisa OG, ila tuki post picture kama offset Drip swap kama kina drag chain Zimeja kwenye pool Nicky is the best in the business Drip nyingi kama kanta bird getty Yeah
Tukitimba katumeshuka dripping Kusu pamba situna nyuka dripping Wakiwaka tunalipuka dripping Wakitaka mtiti kina nuka dripping. Dripping.